Tariki ya 16 z'ukwezi kwa kane 2023 saa 11 z'igitondo cy'uwa gatanu nibwo nagiye ku gise cya nyuma cya papi ajya kuvuka. Ntiyangoye yavutse mu buryo bwihariye cyane, nibwo namenye yuko atari umwana usanzwe azaba igitangaza mu buzima bwe.
Ubuzima ni fenomeno utamenya, formiri kabura mu bwana bwanjye ndibuka hashize igihe gito. Mbuse rusa dutinu dutino unetesha undisha unyambika, gukura kwanjye byabaye nko gusahurwa. Ryakado umubyeyi yahaga umwana byari ukumuba hafi, nanje natebutse nsanga nta n'umwe nsigaranye hafi. Kwifuza siti nunyagasano mbabarire, nisanze nagikose ninjira muri game. Namuwe naje managura ibyo naje masanze nuzanyinishe, naruhuka n'ubutumwa kwaka binsaba kwica. Amarose nundi mwanda hipapu unti ku mutima, nanarira nkanapfa igeno ryanjye ukarirya. Y'umunsi barakwemera ejo bagakatira, hari byinshi mbitse ku mutima ntwayiro humbuza ubwenge. Kuza kwawe muri nje lifestyle ihinduke kugawe mana data mana mwana nshimye ngira ni mana mfashije none konona rwose. Message itere kuri bose twafuye hari twese, mana data mana mwana nshimye ngira ni mana data mana mwana nshimye ngira ni mana mfashije none konona rwose. Message itere kuri bose twafuye hari twese, mana data mana mwana nshimye ngira ni mana data mana mwana nshimye ngira ni. Genesis itangiriro ry'ubuzima bwanjye, nyuma cyo gukurwa urubavu Uwiteka ndemera. Ikiremwa yabonaga kizamfasha tukazaryo kinose, nuko iminsi ya Sawuli yawuteye ukwawo. Uri hariye n'ukuri cyari kuri plane bifite script itangira kwa muganga ivuriro kiri muntu ubwo narindwashe AC waba SKC. Icyo gihe yari tarasima ifite barafu wa moyo, abasasa barya kabana apana ubucogo. Nubwo bihari mu maniga itari tayari, industry tiri dawni mbaho ubutumwa bati wapi urutonde rw'abashakishwa. Mahoni poni yaracyanti kamaniga hagataho Inspector Lewis ati reka nshaka ukuntu nakora ku nshuti n'abavandimwe. Yateye hirya hino ubwo apa zikojeje kuri street asumbikaga Highland. Umurwayi yari ageza habi atarya atavuga, usibye serumu yanyongutaga. Utuzi turimwo umunyu turebe ko yagarura kabaraga, nk'umukongomani hirya ameze nabi ngo turapesa ryari gitanda nay'imiti. Niko nanyuzagamo ngasohoka nkajya kuzimedita ku bitore byanjye nsohorera umwotsi mwinshi mu mazuru ku byiyumviro byinshi. Hari ku kagoroba ngiye kubona mbona hinjije ibyutsi bibiri, iki inzobe iricyaye ceka inzobe iryi peso urya w'igikara. Nahise nemera icyaha mu rwego rwo kwirinda ko nasubisaho akambe n'ijisho kumbe maskini. Sinkamenje yuko ikeci igiye kubona icyayo niga bigahinduka guhera ubwo. Mana mfashije none konona rwose, message itere kuri bose twafuye hari twese, mana data mana mwana nshimye ngira ni mana data mana mwana nshimye ngira ni mana mfashije none konona rwose, message itere kuri bose twafuye hari twese, mana data mana mwana nshimye ngira ni mana data mana mwana nshimye ngira ni. Nubwo isi yarangira ibyo twiringira bigashira, Ahmed Nejati agasatura umubumbe induru zikavuga mafiyelendi ikazima. Hipapu tubikesha ikapfa ikicwa bikarangira, gupfusha mpaka ugafashe ugacya ngaho nimugafate mu ngaga muzime mu maniga. Nubwo Kina Music yazima TFP kakaruka BCP muri mazi ya Shoot Night, turi ku mazi muri shooting ya California Love. Ubwo wibase nawe ubo nariwe etangwa umpase ito narito mano ntinde hawa kome nabagamba namasnitu ntinde insiri tibi home amfa teribre mukubjanjiza uruhinja rwanje naruhaji sirno mkwita beautiful onyinye lepo ya gukoze ikuhero stopwiche ruke ufate hayu sane fuke ubtine roke tangwa suke swagantunge kumubumpe ibuka tutantira industry tajira hita hip hop itafita hiba tangwa tukwari kwibu kicha tukapangana haba hashi njana nsazi dutuje nkabata frank icyo gihe alex hakiri ku maskuru hagategerejwe kazaza band boys tara crossing nyabarongo gates nari busy nkora amakola pompa tegurira mafia land itezamo staff ibibaye swaga beef na madrama manika mwara gafata ubu na udafite baby mother ni beefu na maniga unlimited record truck slayer piti ziku meni misaya mana mfashi jano ne kono narkozi mesaji jere kuri vose tukwafu jembali twese mana data mana mana shimne njira ni mana data mana mana shimne njira ni mana mfashi jano ne kono narkozi mesaji jere kuri vose tukwafu jembali twese mana data mana mana shimne njira ni NY Nyamirambo ndabyumva mwari mu nkumbu y'abasangira njenda mumpabarire kuba naratinze mukundo Mafia Land ala turinda pasi n'abahakanyi Puff G's yewe Truck Slayer my brother from another mother it's another one come on.